tababar kun ogaan kororsada uu ka hayay wali ballan furay gudiyada cusub ee xaafada magaalada Xudur oo dhawaan iyo aan saxiyan golo deegaanka degmada ku dib markii bulshada degmada Xudur iyo hadoorden oo maamul cusub lan sameey todobada xaafadood oo ay ka koobantahay Xudur iyo wali badaa furay gudoomiyaha degmada wali bana goobro ku ay furo ka seminarka gudoomiyaha xafiiska arrimaha bulshada ee degmada ku xigeenka arrimaha bulshada gudoomiyaha maaliyadda iyo shaqsiinta ee degmada hoggaamiyaha dawladda hoose degmada Xudur iyo marti sharaf kale ujeedka tababarka iyo muhiimadda la kulahay iyo wali ba faafayn ku biyay gudoomiyaha degmada Xudur Umar Cabdullaahi Maxmuud
way geeyay kooni intuuna bilaawana meel araysa tababaradi oo way gelinta hayeen iyo qaabka shaqada lan qowada faday tababarada ka saabsanayeen qofka markan koreeyto oo is shaqaha galo masakeel hool qowado ma muhiim ay anti hoolisada lan qowada faday la tus masalan sheeg musuus ogaad lankii hore ogaa inuu waa ogaa khabrad baan leey lankii in aan ogaayneena intiis ogaada iyo meel eraysiyo muhiimadda ee tababarkan intaas ka saabsanay ee meel isin sheegi doona qaabka oo gudiin in shaqay doona ee meel isin sheegi doona shaqooyinka la qowdo doon meel isin sheegi doona siisa maamulka la shaqeeyaan meel isin sheegi doona qaabki isin amniga ugu shaqeeyaan meel isin sheegi doona isku xirka xaafada siisa ugu shaqeeyaan meel isin sheegi doona ay xaafadi ee intiisin ogaatan anti degin oo xaafadaas mudas degin inta ka kor raas inta ku baxas intaas dhan macnaha noocyo oo saas ee oo meel erays gudiida xaafado lagu lungayaan yalla si sheegi doona hadii la yarto bar noocas ee yalla sanse ee tawbarada inta ma ka ekaado doona kan hata ee tawbar oo meel baa uu maamul haa meel erays uu nun soo biyahayno ee laakiin tawbar badan kale oo meel erays ee meel baa haa oo noocyadan amal ah ee oo walbada isin ku faa'iideysan na jara doona hadii la yar ha tababaradan hata balaaw marti may fadaanaha anti walbadan la dhiginsada walbadan la ku faa'iideysada shaqooyinka la ogaada meel eraays lamba mudaasay may baah meel mas'uuliyad ku saaranta shaqooyinkii lan igmada intii soo ogaado la fade may baah hal xaflo hoos ugu dhumaan saana taawo iyana walha gudbi liis joogalha gudbi laakiin meel eraays processki la fadaay ma marna macnaha may buu aha anti la jagareeyo la fiiriyo walaay qalbi iyo walaay saxan iyo noocyadaasi baaritaan saas la suubiyo iyo hayday laakiin may suubina laakiin dhisis joogalha gudbi iyo aan hasinka beero doona dhamale laakiin hata muhiimaddu fadaan may buu aha badana roogdan boqolkiiba sagaalum roogdan anti isinku faa'iideystaan tababarkan dadka biyowna meel eraays dad oo hadii aad yahay walaan khibrad badan aan leeyo isinku meel eraays qaabkaas uu ku faa'iideystaan iyo meel eraays hadii ilaahay ereyo fadaana aan hal mud dardaareysan ka dara dardaartana may buu aha hataba nasiin sheegahay hal mud meel eraays qalbiinku bi may qalbiinku biyaasana meel eraays lamwalhaad lamwaas walhaad miyinaha guddi iyo nagatay meel eraays xaafada masuulku nagatay walaay oo meel eraays xaafadaas lanshaana kaar may buu aha adi hakii dhayana meel eraays kaarar fayl ku qaaday ma kuga gadoy id ku dhisay weyl eraays lanki hatu walaasay ku fikiraay galbiday ku biyay lanki to ku fikiraay hiwrahu loo ishaani masa meel eraays galwila ku roowe galwila hiwla mitale galwilkaas lay meel eraays wala weydiye galwilkaas lay meel baas lanki ku fikirawna taasay galbiday ku biyay daraad baan ishaani wal un ogolaadana musuun ogolaado doognum ee taasay may faro kastiyar aan tirood may faro waqtiga gelido la faro tirood wala nisa oo ogaad bareehana si aan afmay ishan aan afmay ogaayn aan sahay inta lis arfade markay muhiimada may la raas taasnaagtay ee dadka ma santi